Let's go get him. Times for the money, my GS to keys. Up in this one, I'm on it. I'm on it. Siandiki ma line line shrine, ila mkiandika historia yao muziki mindo punchline. Hata Hitler alikuwa mwandishi, nazingatia jamii misi zingatia uandishi. Hata kwenye pilau la msiba mina zingatia mapishi. Sifundishi na masisha kujifunza kimbishi. Baba mtumishi, baba sina ndoto ni na moto, naunguza nyasi mpate pakulala watoto. Napotaka kusikia uongo mkweli na kaa kimia, najua mtataka kusikia mnachotaka makima. Hey, I'm on it. I'm on it. Hey, I'm on it. Hey, I'm on it. One stop on my doorway. No matter what, stop on my doorway. No matter what, one stop on my doorway. No matter what, stop on my doorway. No matter what, no matter what, no matter what. I'm a big great, big great. Life is what you make, hey, no regret, regret. My game is me going around the planet, planet. What's up until I be the black Billy Gate. International, I see me, I see me. Sibiza wale na leta umimi. Makene meme, avunja isi boda za Berlin. My brother, my boda, Lagos paka bongo. Africa sitoki, nipo loki, na uza mambo. Mwarusha mina mambo, kolabo ndo hizi na sina bango. Toto peleka jando, unyama kitambo. Jomba ini chanjo, msikae chonjo, kae ni kando. Hey, I'm on it. Shit, no label kunmiliki. No na label na miliki. Na kamogo kule street. Ama rappers wanna be. Wana zungumzia flow za watu. Ama flow za kafa. Ama flow za rap. Mina tengeneza flow ya cash. Meza haina gavi poro. Mina kula vitu fresh. Shini killer. Sio tetes. Katapila bomo stress. I need the Pablo Escobar money. No bank account. No shortcut. Wapi contract. No cut. No mtu wakato. My money. No way. Anyways, Joe McKinney way. Every day is Joe McKinney day. God is great, so I'm grateful. Replay. Replay. Hey, I'm on it.
I'm on it.